kulan guud oo loo gudbay baahiyo dadka reer Xudur iyo ugu faa'iideysiga koran mashruuc tala wadaag yalla ka qoobay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool bulshada Xudur ayaa la wadaagay faahfaahinta mashruuc tala wadaag iyo ujeedada guud iyo iskaxirka bulshada iyo maamulka way basaas haato inta kulanku u soo dareeri bulshada la sheegay doorka bulshada ee mashruucu iyo waliba lahaanshaha bulshada oo yaan dheerta isku filnaasho mas'uuliyiin oo kumid ay gudoomiyey ku xigeenka koowaad ee amniga iyo siyaasada degmada Xudur waana ku simiga gudoomiyega degmada Xudur isku duwaha samafalka gobolka culama iyo qaybo shal doon bulshada iyo ku hadalay mashruuc uu tala wadaag wayn iyo hadhawayn in mashruuc uu lagu hirgeliyo Xudur saasaato oo bulshada iyo siyaasada ay ku faa'iideysato doonan
ka mashruucaas ay tafsiir la sharaxay ee hay oo tala wadaag inni oo heer Xudur ku faa'iideysan lufadaha markan seen ku faa'iideysan koran mashruucaasi meel ku qayb gaal koran inni marka koowaad lis wadi baahada jirta deegaanka oo degmada jirta inni lis wadi marka kood yaalan baahin baahadana baa maanaha wal maamulka qoraayo gudbiyaan ma bulshada ku faa'iideen ha sheegan walaa bulshada ha sheegano ha gudbiyaan ya maamulkan ee hay'adina fuliyaan la qabadeen ona wada jiraani marka marka kooti yadaas iyo mashruuca seenay shan ka maasan tan ma naqaana
kunti ee reer Xudur weyl ku ogya aankeena ee dhana oo maana iskaashiga ee muhiimada iyo siyaasan ee way baa leer kore number 2 galaan mas number 2 galaan arantiya weyl imbaanyaan iyo la isku xilsaara ee lan waloob walaa ku keedan mashruucan ani ye mana les kursar uliye muhim hai front ye den
na somali bigar garo lamen shal bahaya hanu may qabilsin humanitarian hanu may qabilsin development horumarka qabilsin heeden ge kanin koyti atu ma balawnin eh en karma ku sigaw hunguru may ku sigaw rashing may ku sigaw may ka shaqeeyso barnaamijkan la arow development horumarka shaqeeyas en siyaasadda shan kor qabta ilaa dalka inta burbur ku qoldhii malaayiin 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 oo heeda bad oo gargaar oo humanitarian ku shaqeey ka reer laami meel ka dhamaadeen kulli masuuliyiin dhamaadeen een major doona gudda tax force la raal la shaqeey doona maamulka heeda iyo bulshadi walaal walaal luqado talada iyo lahadeen marka meel siin ku codsaday siin ku faday in maskantiin eedan sheelan maskantiin eedan ku shaqeeysiidan wal alla walaa dalka horumarsi ee fil mustaqbal muddo dheer ay u fadeen in ha ku fikirtaan isiin isiin ku fadeen hadalkeena isiin ka dheerayni een tan kala maana fuuno waajibka la saarnay meeha furutaanka saarnay furutaanka in saar bani furuni assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh